mukayimba na 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 kakutuke ko my sweet banana ukomerera nga mubisaro otunuza nandali mama ne tata bagambe kare omukisa bakumpenzi jonyanjule ekyonno bwe kigwate mu lukale badali na konkwambaze ekitufu wankuba n'obwongo wange n'obusensera era nze bulotuba mpango mulwadde oli mulungi nyo nyo oli mulungi nyo nyo oli mulungi nyo nyo oli mulungi nyo nyo my girl mbera nkweswanta choka no toja mbera nkwesunga ndabe kondere konseke ko choka no ndabisa kuba bufana nyine moza na kutimba da mu nyumba mbera hune ndo banga ndogoza njoko lya buli jano ndaba ekitufu wankuba n'obwongo wange n'obusensera mbera zibutuba mpango mulwadde oli mulungi let you go never. You da call my name whenever you need somebody. Nikki River, bise mukayimba na na na. Kaputuke ko my sweet banana. Ukomerera nga mubisaro. Kutumuza nandali. Mama ne tata bagambe kare. Omukisa bakumpenzi jonyanjule. Ekyonno bwe kigwate mu lukale. Badali na kokwambaze. Oli mulungi.